TrendyBeats.com.
Mina penda vile ambavyo wangei, unatenda tuna mambo ya delay. Na uchagua kujenga ukosei, na ukiamua kupenda haushei. Na una hustle everyday, ukipata vyako unamgana yeye. Bila kukatika steam, na haufili umetumika, cause najua nyini team. Bay, Mama Chelsea's Bay. Let's show love all day, all night. Ili mradi sense anyway. Alright, Bay, Mama Chelsea's Bay. Anapenda mini woke, okay. Atulia so miesi mkose, miesi mchese, yeah. Unojuo mtaa woko smarta dikichwani, ni wazi wendo sila, bila wesi ngivitani. Takwa mduanzi nkikata kwa jinsu na nipa ramashani. Weso manzi wenita, squeeze and cheese na ngagizani. Atufotea nkitabie sana nkima umbile. Watu wapo kadunia kwa mana rangi rangile. Wapo nokzimia unabana utaki tanzi menile. Awaje kuntania wawana, weso msafi kivile. Wambik bogo and motameno, na mwanzo wajino nufizi. Niko royo, sina neno, ndani ya lishimo nmesizi. Wanwa zembe mini soja, wakunpima jaonekana. Na pia majembe ya lima upamoja, lazima takungana. Moto wako hawagusi kwanzia bimkoda adikyuanja. Moto wako honi nooks, weni mbora pia ni mjanja. Uzuri wako angewimba jukes, ninge mpora hilo kwanja. Uzuri wako ujinyoe news, kisho kachora kwa wanja. Bay, Mama Chelsea's Bay. Aneza show love all day, all night. Ili mradi sense anyway. Alright, Bay, Mama Chelsea's Bay. Anapenda mini woke, atulia su miensi mkose, miensi mchese, yeah. Najua meso mwege, meso toes, meso boy. Na palipo fie ndege, huwa hapa kosi manyoe. Mapenzi tuye jenge, wasini teke. Penzi we my lady, my baby, penzi ili nbebe, ma. Wendo life wangu, nombo nipe nguvu, wendo life langu. Nipe motundo kwa chezezi da sangu. Usinipe uchungu, endelea kwa nice kwangu. Na unapenda jinsi mademo nanzimia, zaidi unapenda vile mi wakatalia. Masha ya dhambi na chotaka mini demu wangu. Una nini ambacho wao hawana jibu moyo wangu. Baba na roho ka nature, fanya cheki, ka inspector. Na kuita sala moyo, tayari nko loyo, shenteka. Sina choyo, nge kofupa kibogo, nge sema letter. Bay, Mama Chelsea's Bay. And there's a show, love all day, all night. Ili mradi sense anyway. Alright, Bay, Mama Chelsea's Bay. Anapenda mini woke, atulia su miensi mkose, miensi mcheze, yeah.
More music on trendybeats.com.